abahluleli 15 verse 1. Kodwa kwathi emva kwesikhathi ngesikhathi sokuvuna okolweni uSamson wahambela umkakhe enezinyane lembuzi wathi ngiyakungena kumkami ekamereni kepha uyise kavumanga ukuba angene. Verse 2. Uyise wathi bengithi impela ukuthi umalile nokumala ngalokho ngamnika umngane wakho udadewabo omelamayo kamuhle kunaye na ake umthathe esikhundleni sakhe. Verse 3. USamson wathi kubo okwalesi sikhathi anginacala amaFilisti uma ngikwenzela okubi. Verse 4. USamson wahamba wabamba izimpungushe ezingamakhulu amathathu wathatha isikhuni wasibhekisana ngemisila wafyaka isikhuni phakathi kwemisila ngamibili. Verse 5. Wazithungela izikhuni ngomlilo wazivumela ukuba zingene phakathi kwamabele amaFilisti engakavunwa washisa amaqhinqa nezinhlanga zamabele kanye nezivini neminqumo. Verse 6. AmaFilisti ayesethi ngubani okwenze lokho na? Bathi nguSamson umkhwena wawaseThimna ngokuba yena uthathe umkakhe wamnika umngane wakhe. AmaFilisti akhuphuka amshisa yena noyise ngomlilo. Verse 7. USamson wathi kubo uma nenze njalo impela ngiyakuphindisela kini andikuba ngiyeke. Verse 8. Wababulala ithebe nethanga ngokubulala okukhulu wehla wahlala ofantini lwedwala lase-Etamu. Verse 9. AmaFilisti akhuphuka amisa kwaJuda ahlakazeka eLehi. Verse 10. Abantu bakwaJuda bathi nisikhuphukeleni na? Bathi sikhuphukele ukuba simbophe uSamson senze kuye njengalokho enze kithina. Verse 11. Abantu abayizinkulungwane ezintathu bakaJuda behlela ofantini lwedwala lase-Etamu bathi kuSamson, awukwazini ukuthi amaFilisti abusa phezu kwethu na? Kuyini pho lokho okwenzile kuthina na? Wathi kubo, njengalokho benza kimi ngenze njalo kubo. Verse 12. Base bethi kuye sehlele ukuba sikubophe ukuze sikunikele esandleni samaFilisti. USamson wathi kubo, fungani kimi ukuthi nina aniyukungisukela. Verse 13. Basho kuye bathi qha, kepha siyakukubopha nokukubopha sikunikele esandleni sawo, kodwa impela siyukubulala. Bambopha ngezintambo ezimbili ezintsha bamkhuphulela edwaleni. Verse 14. Lapho efika eLehi amaFilisti amhlangabeza ekhamuluka, umoya kaJehova wafika kuye ngamandla, izintambo ezazisezingalweni zakhe zaba njengefilakisi elishiswe ngumlilo, nezibopho zakhe zancibilika zasuka ezandleni zakhe. Verse 15. Wafumana umhlathi wembongolo osemusha, welula isandla sakhe wawuthatha, wabulala ngawo abantu abayinkulungwane. Verse 16. Wathi uSamson, ngomhlathi wembongolo ngibulele inqwaba, yebo izinqwaba ezimbili ngomhlathi wembongolo abantu abayinkulungwane. Verse 17. Kwathi seqedile ukukhuluma wawulahla umhlathi esandleni sakhe, leyo ndawo yathiwa yiRamati Lehi. Verse 18. Wayesomile kakhulu wakhala uJehova wathi, wenze lokhu kukhululeka okukhulu ngesandla senceku yakho, kepha manje sengiyakufa ukoma ngiwele esandleni sabangasokile. Verse 19. Kodwa uNkulunkulu wadabula isigoxo esiseLehi kwaphuma amanzi kuso, lapho esephuzile umoya wakhe wabuya wahlumeleleka. Ngalokho igama laso labizwa ngokuthi i-Eni Hakore eliseLehi kuze kube namuhla. Verse 20. Wahluleka u-Israyeli ngezinsuku zamaFilisti iminyaka engamashumi amabili.